God present to you, AKG, the hip hop star. Go hard or go home. We keep it sorry, baby. Yeah. Let's go, AK. Go get them. Get them. Yeah.
Nipo taji nilitaka mikufika. Yapo kuwa mdogo sija kuwa mikifikla. Dingi anitaki na makabu mika nipe. Ikabidi kuondoka kwenda mi kutafuta. Yapo sikupata ile rim nilidaka. Sisikidato vya kuweza kumaliza. Jia nizopita wengine zinawaliza. Mama mpaka leo madeni ajamaliza. Nyumbani wanagiza ni haso kurudisha. Vipi kusuchuo wengine wanauliza. Wapi huu mziki pengine utanifikisha. Mademo shakimbia na wengine wanakuja. Wanakuja hawajui tayari nisha ukoka. Murize waxi bondi wenda mina lofoka. Vipi zama za kefi wale na wale wakina space mpaka grips. Leo ni zaidi ya jana. 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 Maisha ziki, siwezi weka hazalani. Mpaka leo na shine, na bado nipo mtaani. Toka enzi zile eka nipo na usanjali. Tulienda pamoja, kumbi zao kuvinjali. Na wala siku jali, palo alipo niona tali. Vena kips ya damu mudi wapya bali. Mpaka leo na geni, na imba tu kanisani. Vipi kusu bangi niulize mchawi nani. Eti kusu tina lukindo ni mpende nani. Tuzweka hazalani, nitaimba tu kanisani. Na muamini manani, na bado nipo kwa imani. Ushirika kwenye dini na makini. Yo, basi tu muamini zidi kuwa makini. Mungu wangu sio tapeli, hakuniumba nikafeli. Zaswai niko busi natoa hivi mistari. Iko poa kama poa, utaniona nimefeli. Nikejeli. Leo ni zaidi ya jana. 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 Jia nazopita na hesabu hizi hatua. Na mini nitafika na nimeanza kutusua. Wenda sio jeuri, ila maskini tuna kiburi. Vipi jaki obedi reneso kufunge kufuri. Hautamaza mwili na umeshindo kuimili. Eka nitake tafu na donge kwenye sanamu. Mungu mbariki masebo, tufanye hata album. Good luck to cool, tufanye kazi na iko wazi. Manga sila sasa, nipendeza alisi na vazi. La pili gisi, mpe salamu lili maliki. I'm the hero from Songea na imezaliwa Mbinga. Eka, Shayo anasema over. Leo ni zaidi ya jana. Leo ni zaidi ya jana. Leo ni zaidi ya jana. Leo ni zaidi ya jana.
Yo, Eka, you did what was supposed to be done. That's a great job, man. Yeah, shout out to my young people. Shout out to Fit Q. Shout out to Kipimo. Shout out to Masebo. Man, we killing it. The anticipation is over and everything is clear now. Yeah. Thank you all.